Amalaita ajurumanya remano anurumunu kenasi davere Jehovah genyera nyaka davere Jehovah genyaka guzoro dai chara inye aka n'ezie Chineke nna inye aka nke si n'eluigwe bịa ọ bụ inye aka gị ga-anapụta anyị n'ọnọdụ anyị nwetara onwe anyị n'ime Naịjirịa taa. Ndị na-enweghị karịrị ndị nwere nna, ọ bụ mmadụ niile na-ezu ohi. Ọ bụ ọnọdụ a ka Izrel nọ mgbe Hosea na-ebu amụma. Mgbe mmadụ na-enweghị ike ịrapịọm Bresa maọbụ onye ụgha maọbụ onye ohi, ndị ọrụ na-arụ ọrụ anaghị akwụghị ụgwọ. Chineke mere anyị ebe anọla anyị taa, o juru m anya rie m ọnụ ebe nwanne na-ere nwanne ya ụwa chiri. Chineke donyere anyị aka anụrụ m onu nke na-asị guzoro Chukwu dabere onye isi aga. Anụrụ m onu nke na-asị guzoro Chukwu, ọ dịghị ọ na-apụghị ime. Ozi nwa m adala mba, ka anụrụ m onu na-asị ozi nwa m adala mba guzoro Chukwu. Jehova bụ onye isi aga, o mefuru onye ọdụ. Nkume n'obi ike gwụrụ, adabere obiesi ike, ube ndụ agbakwuru ezu ike, aṅụrụ aṅụrụ ndụ. Dabere Chukwu, dabere onye isi aga. Ọnọdụ anyị taa, o juru m anya rie m ọnụ ebe nwanne na-ere nwanne ya ụwa siri. Dabere onye isi aga. Achọpụtago m ihe ọtụ mmadụ ji aghọ sycophants na-enweghị aka ọrụ ọzọ dana ịkọ asị. Ọ bụ ebe a na-achọ ịta a ga-esi rapịọ m, ọtụ mmadụ wee ghọzie oti mkpu na-etiri ma ndị ohi ma ndị ama mkpu ka e wee rie. Ọ Chineke mere ụmụ gị ebere, nyere anyị aka eluigwe, nyere anyị aka eluigwe, nyere anyị aka. Anụrụ m onu nke na-asị guzoro Chukwu, guzoro onye isi aga. Anụrụ m onu nke na-asị dabere Chukwu, ọ dịghị ọ na-apụghị ime. Fara, hear my cry. Heavenly Father, hear my call. Don't let the night win it all, oh Lord. Don't let the night take it all. Over a night I win, charging in, I'm afraid. The downtrodden will suffer too much. They will be marginalized more and more. They can never win any case. They don't even have money enough to eat, let alone for litigation. Oh God, deliver your people. We are praying for equal justice and equal rights in this nation. The undoing of Nigeria is born to rule mentality. I am born to rule, you are born to serve. That idea must have come from hell, not from God.
Born to rule mentality, dangerous. Now they kill Africa, it's so dangerous. It's a cause of tribal war, it can be dangerous. Want to rule mentality, dangerous.
very dangerous. To think it is funny. To believe it is a crime. That you are born to rule and another is born to serve. You won't make some people write a protest letter to God because of you.
Born to rule mentality can be dangerous. It can be dangerous. Born to rule mentality can be dangerous. Can be dangerous. Born to rule. But the rule mentality is so dangerous. It's the cause of tribal war. It's so dangerous. Ethnic conflicts, tribal war. It's so dangerous. Now born to rule mentality, it can be dangerous.
You better talk of equal rights, equal justice, equal chance. We are born with equal opportunities to end up on equal.
That's right.
The cross we bear in Africa. I'm bound to rule, you're bound to serve. It's so dangerous. Bound to rule mentality. Ipurinyaka, Jovanyiranyaka, Odihina Pulina.